one.
My city, namba unisikie. My love, mbona umechange. Nimedata na swaga, ukipata nafasi nipigie. Nimekumisi misi, hata message nitumie. Marafiki zangu ona wananicheka. Wanasema mapenzi una una nitesa, yeah. Alefi R-Y-B-A-B. Very very body body I. Unavyo tembea baby, unanivutia. Unavyo nukia sweetie, unanivutia. Alefi E-R-Y-B-A-B. Very very body body I.
Wanafanya nguwe crazy love.
Kwenye Instagram zinazidi kunipa hamu. Misi mashamsham, masi siripe tabu. Yeah, yeah, masi siripe tabu.
Wanafanya niwe crazy love.